bazavuga abapfuye bizeye bazurwe baje kugabirwa bw'ubugingo bushya twasezeranijwe isi kirema. Yeah.